been under record, 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 record.
Ala PG.
Nasikika kote kama ngoma ya kijiji na ngusha wanyama kanimemwaga sumu ndani ya zizi. Mziki vita na ndoto ya kufika mbali, nimewaka moto na sambaza joto la mistari. Fataki wa ili game unaitimba digeto kwao, naichafua mitama lapa unashitaki kwa mama zao. Wambie watoto wanaotaka bato na mimi wasiniombe bato, wana pafu ya kubato na jini. Wanabebu wana promo kwa vilaka vya idea, fake wananita pilato na vwanyonga bila tia. Na wapa shida na vyobuni juu ya midundo, lapo naichanika njone kushone kwa hizi tungo. Wanazua skendo apate kiki kwenye game, mindo lapa naitikisa bila kiki za madem. Na muamini Mungu ndo anafanya niko juu, na komana game japo sina sugu ya Mr. 2.
Waiter, tuko speedy hoy, we make money that's why hawako hoy. Wamepagawa, wamechachawa, we make money that's why hawako hoy. Waiter, tuko speedy hoy, we make money that's why hawako hoy. Wamepagawa, wamechachawa, we make money that's why hawako hoy.
Rapa kichaa flow mwaka za booty crew, na windwa na usaa nyota yangu hipo juu. Sipendi kichizi paka nkachola tattoo, najua mapenzi na freezing sijibaki macho juu. Kichecha kizingua mwacha ende zaki, peta kivua chukua mvishe mwezaki. Sio super nyota la mafans wananiamini, masupa wanasota wana uhaba wa madini. Rapa mabua kwenye battle honeywezi, ukitaka kunijua tukutane on stage. Natapika flow njoo battle nami, mindo mboka hardcore naogopeka hapa mjini. Naongeza mafans kwa bando la hit ramps, na rapu kiharakati maboya siwapi chance. Mindo jogo wa rapa mitetea, wanojita hardcore kiwandishi wanelea. Sichezi fair play kwa game na wakazia, marapa wana cry hawana pa kupitia.
Waiter, tuko speedy hoy, we make money that's why hawako hoy. Wamepagawa, wamechachawa, we make money that's why hawako hoy. Waiter, tuko speedy hoy, we make money that's why hawako hoy. Wamepagawa, wamechachawa, we make money that's why hawako hoy.
Channel Z to see
RPG.
RPG.